نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تدغالي بيتو مكاتيكاتي موغامبيلانا نيغولونغو سولا زا ثواب ابنودي مابيندو زابوينو زمني مونتو امني اغوشيتا اذان أما بيزا اكامشيتا اذان حديثي ليلو Tisa dayambe, tingolongo sulago, ubwino umozi, umeneso muadhin, muntuja, amina ama shita adhan, ama peza, ubwino umene iya ama peza, kapena kuri thawabu, ndima libilo, amene muntu emwe ama shita adhan, ama peza. Pali mpoto zo shuluga kwa mbili, zomwe adzalandile, ndi munthu amene amachita adhan kwa itana anthu kuti adzapemphere mu hadithi imene ikuchokera kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ye itu akulongosola unena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam madaliso ndi mtendele a Allah zipite kwa iye adalongosola kufotokoza za umozi mwa ubwino upanga adhan ye itu adat anthu akadakhala kuti akudziwa malipilo akulu amene amapeza mukuchita adhan komanso kuswali utaima swafu kapena kuti mzele oyamba ndipo pamapeto ake Sibaka dapezeka kusemphana kuli konse posankha kubatula kupanga maele ndithu akadapanga maele kuti apange shiganizo olemekezeka Abu Huraira radhiyallahu anhu akusimbatu kunena kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula unena kuti anthu akadakhala kuti akudziwa malipilo akulu amene munthu wochita adhan amapeza mukuchita adhan kwakenso kwakeko komanso malipilo ndi zabwino zimene munthu yemwe wakhala swafu yoyambilira waswalira atakhala pa swafu mzele woyambilira ndipo pamapeto ake sibakadapezeka kusemphana kuli konse posankha kubatula kupanga maele ndithu akadapanga maele kuti apange chiganizo ubwino wachiwiri ndionena kuti cholengedwa chilichonse kuyambira ziwanda anthu ndi zolengedwa zonse zimene zimamva mawu a muadhin munthu yemwe akuchita adhan pamene akupanga adhan zomwe zidzamuchitira umboni zinyama zimenezi zinthu zonsezi zolengedwa zonsezi zidzamuchitira umboni munthu ameneyi amene ndi muadhin pa tsiku la kiyama pa tsiku la chiweluso hadithi kunanenedwatu ndi olemekezeka Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa' rahimahullah yetu adalongosola unena kuti nthawi ina olemekezeka Abu Sa'id al-Khudhuri radhiyallahu anhu adanena kwa iye ine ndikuona kuti umakonda kuweta ziweto zako kutchile pamene iweyo uli ndi ziweto zakozo kapena uli kuchileko panthawi imene uli kuchileko ndipo nthawi yoswali ndikukwana kenako iweyo wafuna kupanga adhan ukuyenera pamapeto pake kupanga adhan mokweza mawu kwambiri ndithu ditu popeza ziwanda anthu ndi cholengedwa china chilichonse chimene chingamve mawu a adhan kuitanidwa kwa adhan zolengedwazi zidzamu jirila umboni, muntemwe akupanga adhanayo pa tsiku la kiyama. Ulemekezeka Abu Said al-Khudri, radiyallahu anhu, Allahu subhanahu wa ta'ala sangalalitsidwe nae, akunena kuti, ndidamva hadithi imene, kuchokera kwa mtenga wa Allah, madaliso ndi mtendele, zipite kwa iye.